se va a chic, se fait la vie. Wembe mubu suswile, se va a chic, se fait la vie. Wembe mubu suswile, se va a chic, se fait la vie. Zo konyalo awonina, zo konyalo amapelisa. Zo konyalo awonina, zo konyalo amapelisa. Awuyilapho uzodlala nawe uthumile. Wemngana awuyilapho, awuyilapho uzodlala nawe unomakoti. Ukusha maqhekeza, ukusha maqhekeza. Uzabashisa, zabashisa, zabashisa phela ngena. Zabashisa impela ngomgqibelo. Zabashisa impela ngesabatha. Zabashisa impela ngomgqibelo. Zabashisa impela ngesabatha. Zabashisa impela ngomgqibelo. Zabashisa impela ngesabatha.
Samshintsha, samshintsha, samshintsha bafana uManupha. Nami bafana zangishisa. Vuka fana ugunda ikhanda udla usinyaka uzoba right. Uzodlula fana wami. Hawu.
Zokonyelwa wonina, zokonyelwa maqhikiza. Zokonyelwa wonina, zokonyelwa maqhikiza. Zabashisa,
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 zabashisa, zabashisa,
zabashisa,
zabashisa,
zabashisa,
zabashisa,
zabashisa,
zabashisa.
Uzodlala nawe uthumile. Wemngana awuyilapho, awuyilapho. Uzodlala nawe unomakoti. Ukusha
zabashisa impela ngomgqibelo.
Zabashisa
impela ngesabatha.
Zabashisa
impela
ngomgqibelo.
Zabashisa impela ngesabatha.
Khona, khona, khona. Umqoma kanjani umntu wamvomla?